Kakati no government eyonge dokusaba kakasanti ekendeza ku nsimbi ezenyongereza ebbanga lyonna zibeeranga bateeka mu mbalirira ya buli mwaka naddala nga tuyingira omwaka gw'ebyensimbi 2020 okusinziira kwakolanga ssentebe w'ekibiina ekigatta abasuubuzi mu kibuga Kampala ekya Kampala City Traders Association Kasita Issa Sekito ategezezza nti bulijjo ensimbi ezenyongereza zebateekamu wamma gwe ziremesezza gavumenti okakasa nti ensimbi zeyina zeyina okukozesa runo nikyongera okuteekawo ebbanga eriyitiridde ery'eggwanga Uganda byenfuna byaffe nebyongera okubanga ate binaabuuka ebbanga lyonna akinoganyiza nti bulijjo gavumenti bwebanga eyagala okukulaakulanya ebyenfuna by'eggwanga lino erina okakasa nti okwewolawola ensimbi olutatadde nezezitetaagisa bazijengako okusobozesa eggwanga ate okugenda mu maaso agasseeko nti eggwanga lino Uganda lisobolera ddala okukula ku nsimbi entonotono eziba zitusobola okufuna nga tetulowooza nakwewola wabula singa bateekawo enkola esobozesa buli munnayuganda yenna okubeera nga asasula omusolo mutonotono nga tanyigiriziddwa n'atambuza bizinensi ze nga talina kutaataaganyizibwa eggwanga lyakugenda mu maaso ategeezezza nti mu kaseera kano abo bonnyini bannayuganda basasula omusolo be basinga okuba nga banyigirizibwa olwa mabanja aga bageewoleddwa gavumenti agasaanidde ate okusalibwako olw'eggwanga lyongere okulaakulana.